Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wasaratu ogi jangde faandu hala Mamadou Sama Sew jam wali sakabe hedibe. Leydi ben leede Mali shinna na anni hinnaade guldal hertangal hore transition o memi kado hala e leekuma warti iwde batu modo hakkunde leydi shinna e runde afrique be dorto famule journal meden. Alan jabbire na jetti septembre yambinama nyaloma hertangal jande balki en le Mali do rewbe hewbe kirduuji mbiyen mi faande humambinen. Kabaru kadle balde sappo e joyi jombaaju debbo yo tawangal jugungal nafatu sinuji kewdi le Mali sababuji nawtorbe mudu le journal meden ingon semekorji amen hande beten 30 septembre 2024 bismillah sabran hanka sen gullidal hakunde leede Mali e shinne yo bangal dati dabreji humputi dun woni kananke leedi ndi le kawrtal jeno ball shinne runde afrique ewde nay tugade jeegom septembre to beijing tun e wi kulnel asimi guita dawul hertangul landinte e le ko rata ko yalla facintinde sifa gullidal ngal fadde den ho jotobe hewbe holti wiide leedi Mali ndi na wawi jati nawtarade ngal do gullidal bangal gede kewde wonko hebenen Ousmane Niali Bouli kedana fostango kanko Oumar Begalo
Docteur Ngolo Jara yo jangino tewto andido kabaruji hakkunde leyde o tindini en nafangal gollidal hakkunde leydi Mali e Chine kolleji kewdi dum wadan e wi makko
Mali ana jabbini politique ko sino wonde wadde tiagal leyde lede sinana rewa dati leydi nangi fu e mbayo gollidinde ko nayri bangal mangal paden wakkati fu e mbayi wadde immatraji entraînement kanya ko nande mudum be jewto yelon be kan habirde gube e no directeurisme
Pierre Claver Bakoro Batraware kanyum do jangino tewtowa le faculté des sciences et techniques hakilo makko Mali an handa truko nafata dun jewrude e famu leydi Chine e wi on jangino université e do han latade sababudu yiriwinde golleji kewdi
ce partenariat stratégique
golli de hakkunde do leydi didi yodo golli te kono ayri bangal labal jambi fudu watali hen ko afrikan dardude leydi Chine di fu fota leydi Mali di kono ayri bangal yirwere yo hore yaso de do yirwere won ko dum izin ngati eli nokko tawe kudde de fuddu bayliteli nokko
des industries e himbe didan be min landondiri quality wida Mali ana hani dartude nafa gal gollidal yalla ana beede yiruude fa wawan hore mudon dun yalla ana sel e wi mabbe watte fu wedude jungo mon
sakrawo to taklaaji modu kamra mbanga beb am Facebook andu X mo Twitter kiddo jeddi septembre 2023 jeddi septembre 2024 hin ben hitande hikka wono ko men ko hipgol wadama do ben tum batutu mutu turno ko zaroy nokko gudirdo borus kiloji chapantati le lam tumutu guldo hipgol terusi en latke sababu ko buri temadoro yimbe heddi ken bunandaji idun mawni sanne hitande cagal mudun kabe suube kany sarabe ubebe bi yoliti njegitali den no kala rembe dor fam ko asra jara hebani do fo men faaba hajaba men fotango
Une année de peine.
Le hitane mouillou, soukab de Hedigan, Gendam, soukab de Wabeka, ici, Yuiti Mouri, Meti Mouri.
Vraiment qui nous écœure.
Le Niosé d'Afon Baro Chaldi, Mosumaila Ali Maigawadi, Osakinkenet, le Gota Kedido, les Bonanangat de Feude et Bato Tumbutu, Koyaloto Handen Fu, Impepamine Fagas, non, Massiba Wadiri.
Nous attendons que.
Mendoumio Lam O, Hindokabar Mou, et Tauta Gulubedunbe, Vijukuret Mouhani, then Gendam Mou,
ça va nous soulager un peu.
A Golleji had de bato himbe hewbe kebata nafa mudon kanon sini o masiba wadi boy yonki hedde himbe yogabe jodibe sera mayo go wobbe koltiwide wala fuko bay wadde goddon
franchement so gonga hale min huli imata alfi huntongol hore ko warndena go gabotiga min peliti dawde le bato sabbi dum nawani min kulle kewde fay goto dulla guldo fukugol akilaji amen dalta ki bangal na toraj dum kanon min gala dabra wonde ndata lam ko be tikina ko molle yalla hadde on dido bonondaji
fuddi tingol yawar bato ngaji compagnie malien de navigation kuma naf holita noma farde bantina de kasen kanon ministre commune do yawara holiti wide dabareji ana gondi e fiede yalla golleji mun ana puddita
bien nyandi ala jetti septembre yamdama nyaluma hertanangal men nyaroma hertanango bindi bien jande balki en sisil o woni den huntande hore jande demde kewde men jande balki den jande balki en dun nawtere do bangal hewtago jam le mari do nyaloma wadi wottu mo rewbe hewbe men yata bindi den sabu dun kewi e wi pelle rewbe be non do beedo wiido dun ti allahji men heddi bangal ben mudun jogade jagu edna dum hinade irwere leedindi yalla be dor famu Isa Umar tugula won ko fena gade fastango Umar Bagolo e Ousmane Niali Bouli
ko hewi rewbe le be fufa handi jetta bindi tawede wiide pelle rewbe dan gonde wadde imadraji yugol bindi ne annafa sanne kambe rewbe wonbe le kire duuji di non kanko no dirtede madame gundo sisoko lamido fedde kafonde o hollitiri wiide
sini ara janga na di yebindi on waay nafudema e golleji ma kewdi on golle sardingeji demal e margal don enandore mum fayotade kabaru waylito ngoji dow nde jande no wadan faare be pammine hakkeji mum ben yalan ngatta koyde mum ben do kabaru politika ko
tampereji fa yotto yo golleji dibe golata le galleji wayde ndena ko kanyo fa yotto yo goddi fi nokkule do hani jangede idum e tidalaji ko beedo robe le jogi dum e tayde fu kanko no dirta Idrissa Souada Traoré andan do kabaru jande holli tiwi dabare janangoti
ko way wadede yo darane yalla rewbe anan jangine jawdi itte watte du kabar mun mi mila jangirde kani mo inede le kire duuji di yalla golle mo ana beeda yirwude imma daraj kani wadede fa golle je rewbe cuudi boyto worbe pammine du kabar mun
le dido dabreji o do jangino holliti wiide homu fan way hokkude do hen hakkille mudun fa faame darnde rewbe be le lidindi
limal dum ben karle balsapo jojumbajo debbo na jogi nafa sanne ban fewde le sinuji kewdi ben kado odo karle jogi do nafa jo tiagal ben demburdu yontere demburdu ben e kurtumoji di nonno bangal funatawa ben holtama wiide dum do yo goto fufnu famiri yelan be do famu hule joppon ko ben kado fasango Umar Bagole Ousmane Nyalibuli
le tanduru fini
wattu dedo kadle balde sappo e joyi jomu fuddira habbude musoro mudun ana hollitide jabini gurun dido bel mudun de bonto sayeka tiagal mudun habba disare yudu hawrinde suudu non
beni kala dad
on nani joni himanda kadule tati de jombaajo hani wattude le balde sappo e joyi o pamminden ana nodire metu dambele ndoko hakilaji bamondirbe e wi makko e kadule ana kani jokkinede wattede
o ka le tan
jomun hayban kadle de sanne fati dun sama e yite fati sama e leedi
mabbe ka boka
Safia Touré yo jombaajo non o wondi e wattude de kadule kande wattede balde sappo e joyi o ma jodi hedde Isra makko holiti wiide wattude de kadule yo al aada non
sa watti dun a weltoto sanne sedda tan arande maado woni wattude do kadule o mo furdu dañande watti
holtindi wiide bonnugol de kadule kande wattede le balde sappo e joyi wana wajibi le finatawaji fu e wi andimbe finatawaji di al aadaji anawe honangala le sa halleji meden di hono le finatawa borobe na burdabe
bangal mbien elmatoire kan maroc 2025 tiagal ko be mbasi yeso mozambique leedi malindi mbien memondre eswatini hande watu 13h to leedi afrique du sud jagabul be na kasendini kaw mbien kanafi mbien wasude wote watu mudun fed robe basket be hebali du isapu e jetti mbien jabbikiare demi finale e afrique basket ndeno be pi ke mbien maroc ke du gan chapande tem chapande jena e jetti chapande jena chapande jegom e gotel so worbe be do meman tratara hande Cote d'Ivoire fa hande bangal quart de finale
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotar meden zoom sur handana yobi dum ben sukabe heccube den non so ni do bi suka keccho dum yata fi cegati laaji kujam ben e weltare e tawere fuf yen non ko ben lali tangar keden fo sango Ousmane Nyalibuli
de galle sini hultama wede won beeno do sakiraabe joomu en fu gadan ko baye fu patti dun yigite hon wireteni wargol suko le galle yo majjere non gonga dum majjere ka dun yaata tiagal imma daraji yogaji inniraada na warta cuudi tiagal beeno gol mum kabaruji kewdi tawta yeso mudun e daronto nyande fu hon rafi suko daanaade mawbe wonko andini dun ka non be arande mu ben hebude bingel ko heewi ko milayno tawta yeso mu ben tiagal de weltare jemma anawara suko ana fudda wulude kanye kabaruji goddi kandi wadnede keccengel anaway hun tugule ngel doman fa mo mudon fudda danade tan fudda wullude inneraado anaway wadde jemma kuddo tawe danaagi yummo bete gite mudon fu ana buuti na ana bojji abiraabe yogaabe ana balla inniraabe daranaade nangude suka debbo kebude dun weli hore kanon yogaabe pati doyngol mumben bona sabe bullali suka yan jom suudu mudon ya veranda na do yiwa le suudu be kawtindu kay tawene no wirteni tiagal kambu nema wodi
sakiraɓe ɗo kattene kabaruji amen, ne mbawi heɓde ɗiɗo kabaruji fof do bembal WhatsApp numéro woni 75 99 76 19. Ne mbawi heɓede ɗo bembal amen manggal ngal e kañ ɗum Facebook banggal kunafuni 37 321. Mere mere noon ka famɗi fof ɓuuɗi noga tawle téléphone joomu ɗo sere yewtere meɗen magasin. Yotere meɗen magasin yo gouvernance si fayinte hande ana yowidu kabaru jande baliki en hultan wide le mbali benɗe ɗo ɗiɗo jandeji ɗi le banggal worɓe le temedere fof capanɗe jeegomo e jeegomo, so rewɓe temen le temedere fof capanɗe jetto e capanɗe jeɗɗo e jetto. Yo kabaru jogui ɗo nafa sane ko ɗum yata fo caggal ti Allahji elen ɓeɗor famu keɗɗan ko kanko mbiyen Mamoudou Agrissa heɓene dow fo sango Oumar Wagole e Ousmane Niali Bouly. Yo en ñalle jaam.
Kono ayri banggal jiile bindi ɗum faboto joomum no wawi windirde kañe fa yetto no wawi jangguirde le leydi Mali ndi ɓe kolliti ñalawma hande o lerowɓele ɓe sa suɓiki temedere fa tan capanɗe jeɗɗon ɓe hani jee bindi. Noon kanko madame Silla Fatoumata Hamma Cissé laamiɗo suudu ndunnoddirta éducation non formel et de langue nationale le leydi Mali ndi o hollitiri wiide
laatade jannguɗo yo ekkitade jande e bindi dow ɗengal muɗum. Won ekkitagol jande e bindi mbiyetegol bulgol gattegol e hakke balɗe deɓe e joyyi, won ekkitagol jande e bindi du ngol wula sanne gattegol hakke balɗe capanɗe jeegom. Ana toon du ko wiyete ekkitagol jande e bindi ko yewnatake noon fou ko watte hakke lebbi jeegom. Le Mali le worɓe temedoron fou hono hakke capanɗe jeegom e jeegom won ekkitiɓe jande e bindi, le rewɓe temedoron fou capanɗe jeɗɗon e jetton woni ekkitiɓe jande e bindi. Ekkitagol jande e bindi waɗan fa neɗɗo daro e darde muɗum hakkunde himɓe
dans la société.
Immadaraji kewɗi gondi e waɗede ñalawma hande no yalla jamani nan fammine nafa ko tongui dow yiide bindi ka ɗum e tawde fof fa hande tiiɗallaji ana gondi e matede. Noon kanko madame Silla Fatoumata Hamma Cissé o hollitiri wiide
tous les grands programmes
heƴoji mawɗi fou le gollidde officerie CMDT Comatex ana nawtoro ekkitagol jande e bindi. Ko pamminami himɓe ekkitagol jande e bindi le Mali yo mere mere noon ka noon andon wiide won tiɗallaji goduɗi. Ɗi tiɗallaji ana pawi ɗo kabaru tiɗalla jawdi gollirdi, tiɗalla goɗɗo mo fanɗa sanne yo rafi jamare nde jaɓɓude jangude, tiɗal tata momin joggui yo rafi kanankoɓe nokkuje ɗe wattude hen koyɗe mumɓen no yiɗira. O fuu tiɗalla jaati woni ɓurɗo mawnude
le on ɗo wattu fou kamɓe yimɓele wonɓe bankaji ka ñafa yetto e Bamako ɓe ceediki yigol bindi ko nafata ɓe.
Do ekkitagol jande e bindi jatteji gon kañe timugol bindi min ɗo nafi kan sanne. Nafa ekkitagol jande e bindi ana mawni fu ɓuri do kabaru jaagu, nafa mun ana mawni saabi jangude wona jande francinkore tan kañe arabunkore. Ekkitagol jande e bindi ana waɗa amin bilta koye amen fay do kabaru daranade jawdi mum.
Les régions Koulikoro nokkule kewɗe godi ɗo mawɓe mbawi jangguinede yalla ne mbawa jangguinde koye muɗen kañe windude. Amadou Sanago goto e kumniɗo kabaru jande le académie Koulikoro keɗɗen komo sifido hen
dans le cadre
dow kabaru heƴoji ekkitagol jande e bindi heƴogol laamu Mali o ɓami hikka. Eɗen jogui centre uji nogay o ekkitagol jande e bindi watte gonduɗi gollude e nokkuji jande gattale muɓɓen hakke lebbi jeegom. Debbo na goro goto suɓete fa janggina hitande hikka nde. Joomum yoɓete lewru fou ujunaji jeɗɗi holtini wiide nokkuji ekkitagol jande e bindi ɗe wona rewɓe tan goni ley mum, worɓe du ana hen neno wiide yoɗum jande baliki en noon.
E tawde fou li laamu bañagaroɓe kollitiɗ nokku fou wala toon ɗo mawɓe mbawi jangguinede ñalawma handen o honno ɓe jiɗirino. Abdoulaye Kassogui kañum woni maire ngallure Bagnagara.
Il est plus qu'important
ana moƴƴi sanne nokku tawe ɗo ekkitagol jande e bindi watte saabi won himɓe e jande mum en l'école juutay fo ɓuuri hedde rewɓe. Won abiraɓe meɗen du ɓe janggali o nokku ɗo ekkitagol jande e bindi watte faborɓe e baliki en yalla ana jangga fa ɓeydoro faamu tinno du kaɓano koye muɓɓen eɗen wawi du ɓeydude yirwere kriduji ɗi.
Micciteɗen wiide ko nayri banggal jangguinede bindi iɗum waɗe le ɗelɗe sappo e tati le leydi meɗen ndi